Black Duke Swap. And then I sit a classic.
Yo.
Stacko now.
Yo. Wanauliza kuhusu changamoto na wajibu kawaida, kubishana na watoto na wala ainipi kanya kigumu china jua. Mi nafanya kawaida wasanii kwenda sound squeeze imesha kuwa kawaida, kujisifu kuwa na K insta squeeze ni kawaida, eti napendeza kawaida, korabo na klisi video US cheusi dawa kwa hiti ya fresh. Mi namjua J-Mo, yule wa mvua anajua eti me and you ni kawaida, mezingua Bill Nas, mchizi mbona kawaida. Kwako naweka X na wala haunipi shida, eti sinaga swaga ili jiji lina visa. Uongo na umbea kawaida. Zali na Mubeto maneno yao ya kawaida, wema takija kesho ntamona kawaida. Shindu za snula kitandane simure, mbona kawaida, ibuka geto chungulie. Fanya kigumu china jua, mi nafanya kawaida, wasani kushoot sauzi. Mbona kawaida, narusha mabomu alishababi ya walkaida.
Relax the music.
Kawaida, mi nafanya kawaida tu.
Tafadhali usinichukie.
Kawaida, mi nafanya kawaida tu.
Acha omba simkunje.
Kawaida, mi nafanya kawaida tu.
Tafadhali usinichukie.
Kawaida, mi nafanya kawaida tu.
Acha omba simkunje.
Kawaida, mi nafanya kawaida tu. Kawaida, mi nafanya kawaida tu.
Nacho ombo simkunje.
Kawaida, mi nafanya kawaida tu.
Tafadhali usinichukie.
Kawaida, mi nafanya kawaida tu.
Nacho ombo simkunje.
Kababa ye kawaida, kiutani utani kawaida, kutoa mangoma mengi kutaka sikika kawaida, kubunkuba kawaida, kutaka masifa kawaida, eti majengo sokoni squeezy kawaida.
Mindo lasu wa mothers
mbona kawaida, pina dabi koko squeezy ataki shida. Nikimbishi mbishi squeezy ni wa kawaida, kimbunga mchawi kulogana ni kawaida, visa na visanga uswelini ni kawaida, shishi kumwaga nguo stejini mbona kawaida, fashion ya mavazi mbona kawaida, we vimba we linga mbona kawaida. Fanya kigumu china jua, mi nafanya kawaida, wasani kushoot sauzi mbona kawaida, narusha mabomu alishababi ya walkaida.
Kawaida, mi nafanya kawaida tu.
Tafadhali usinichukie.
Kawaida, mi nafanya kawaida tu.
Nacho ombo simkunje.
Kawaida, mi nafanya kawaida tu.
Tafadhali usinichukie.
Kawaida, mi nafanya kawaida tu.
Nacho ombo simkunje.
Kawaida, mi nafanya kawaida tu.
Tafadhali usinichukie.
Kawaida, mi nafanya kawaida tu.
Nacho ombo simkunje.
Kawaida, mi nafanya kawaida tu.